Yo. Mauricus.
When you at you. Change mikoko kama nguo kwenye mwili, nachezea goto kama mtoto wa tajiri, mendo madolari pande zote wanakiri. Oya mwana usinige ukikuta nimechili, mablenka mtoni na suenke Babiloni, kutwa niko safi kama ela mpya omi. Tulize cash ningapi bwana mfukoni, noma kijisachi maniga unanita doni, kila siku pata tusubiri sikuku, kula vitu safi asubuhi supu tu, kama mswati wanavyongombia madu, kweli noma cash nanifanya niwe juu, mtano na jadili, eti mejambaz, kisa golofa mbili, na magari shaz, na vyo sumbua mgini, ya nidele kula upepo, ninge posa lekarino, ngesema feza za esko, hawa yui long time, wananisha aso, kula good time, wanatoa mimacho, wengine wanadhirisha, eti nidia, flunaso, wajui nilipika, na sasa na kule gasho. Koni na madini kuna nini tena nigga. So five tena sasa unaniita mchalo. Godo mesha tema na fiche mpaka mashalo. Mesha safi, shida tena kuna. Wenye chuki wanamaki malengo yo amebuma. Sabosi mtoto na life tena sio loko. Napendeza zaidi ya foto na chezea tumingoto. Kaniko Evan na kula kipupwe 24/7 natumia ufukwe. Sibagui sinaga mupe muluke. Leo tungi paka subui machizi paka kukuche. Iwe Bills, Iva Tower au UEFA, kote tuna police, tunanguza pesa. 5 kabili gate na chana wallet. Kila siku happy ni lana katuko stage. Kitaa shida nyingi shapitia, so hizi chapando ka east najisikia. Popote napokaa unaponiona furahia, majungu ndo nakataa kupondana kisabia. Kama una story bolo pige kimya, we menu siwe kashori, hapa utapakwa ina. Kula nyama kula maji ufurahishe mtima, toka zama tu itaji mambo ya fitina. Kama mbele tunavyoishi machis, gonga sana biere na Jumatatu ni biz. Unguza land, unguza na dola man, five na kitambi ndo sela za huku mitaani. Sina bali mbishi toka utoto, home lumba kari na saka kino magoto. Samambo shwari majumba mpaka mikoko, acha njivinjari ni vimbe kama kiboko.